Woza Baraka, Baraka Bonitera Black Soul, Black Soldiers Mr. Trap and Dora Wachapa Ivo. Hey, what I say, don't make comparison. Usinifananishe, usinifananishe wala wewe. Don't make comparison. I'm a hustler, wa watoto wa mama bwana we. Don't make comparison. Usinifananishe, usinifananishe wala wewe. Don't make comparison. I'm a hustler, wa watoto wa mama bwana. Kitambo tuvenye na sira na biti bibonge nipe wone jinsi na wezi biti. Nkishikaga maichi ndo venye na feel happy. Napo kwa jukwa ani na msha mashabiki. Hapo ndipo tagundwa ikigipa jiso bahati. Na stege meiki kumeki zangu hiti. Na anani juwa chidi mini bingwa wa kwariti. Na revo zangu juju mwendo wa flight. Na bakini chini na zeno pikipiki. Na wada hamni tishi na hizo zeno kiki. Na moto nisho washa jo hauzi miki. Na huja nipandisha so hau nishushi. Na hey, what I say, don't make comparison. Usinifananishe, usinifananishe wala wewe. Don't make comparison. I'm a hustler, wa watoto wa mama bwana we. Don't make comparison. Usinifananishe, usinifananishe wala wewe. Don't make comparison. I'm a hustler, wa watoto wa mama bwana. Mshindi nani, Madam Rita umeshaki. Shaki unanza vipi kuni search as the star. Nana bongo na ikiwa nina furu manyota kwenye mgongo. Nana pita na kubana tena bila longo longo. Mindo hustler kita ndo vile sinaga shobona. Nikiwa na njaso ni shida kula mihogo. Lizaliwa mara moja nkifanzikwa kwenye udongo. Na bize na michongo na mwendo ado ado na kuzi meki bingo. One day yes ndana mjengo na unijui siku jui kama vipi kura kona. Kura kona buwana. Hey, don't make comparison. Usinifananishe, usinifananishe wala wewe. Don't make comparison. I'm a hustler, wa watoto wa mama bwana we. Don't make comparison. Usinifananishe, usinifananishe wala wewe. Don't make comparison. I'm a hustler, wa watoto wa mama bwana. Wewe mwanaume wa Dar, mimi mwanaume wa Singida. So don't make chakula chako weki epe na baga. So don't make comparison. Kwanza we hausimami mpaka unywe alkasu su. Don't make comparison. Mwenza kona smama chap tu bada kupigwa bu su. So don't make comparison. We ni shabiki wa Yanga, mi ni shabiki wa Simba. So don't make comparison.
Itabidi elewe tu mdogo wangu, eh? Au sio?